Blog Talk Radio.
Get out of my life.
Arakoze cyane abaririmbyi beza bati imigambi yawe Mana n'ibidashokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka n'ibidashokera abajuji ngo batabonye ibimenyetso ku ihanurwa ry'indege Habyarimana ariko rya jisho ry'Imana rirareba abicanyi kandi rizabatamaza. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 11 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Washington DC tukajya saa 5 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'i London na saa 6 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'i Kigali. Uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 24 Ukuboza mwaka 2018. Noheli nziza yo ku bakunzi ba Radio Ishakwe, ku barwanashyaka b'Ishakwe Rwanda Freedom Movement no ku banyarwanda bose no ku baturanyi bacu. Uno munsi twabategura ikiganiro dukomeze gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'ugwari. Mu by'ukuri turi buganire ku kinyoma, abajuji bakubise aho ngaho ngo babuze ibimenyetso ngo ku ihanurwa ry'indege Habyarimana. Turabirebere mu kanya. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wateguye kino kiganiro, mukaba kandi muri kumwe na Jonathan Musonera dusanzwe tugifatanya. Jonathan Musonera mikoro irafunguye, nagira ngo usuhuze abo batwumva none dutangire ikiganiro.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka mbanze ngusuhuze. Urawe Joseph,
uracyahumeka Jonathan?
Ndashima Imana cyane. Nagira ngo rero nawe ntangire nkwifuriza Noheli nziza kandi nkwifurize n'umwaka mushya tugiye kwinjiramo, kandi wowe n'umuryango wawe Imana izabarinde no mu mwaka ugiye kuza.
Urakoze cyane Jonathan. Yego, komeza.
Ngira ngo nsuhuze abakunzi bacu ndetse n'abadukurikira bose, nabo mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya wa 2019 tugiye kwinjiramo. Mbasabira n'imigisha yo gusoza uyu nguyu mu mahoro, kandi mbasaba ngo bakomeze kwihangana kuko inzira z'Imana n'imigambi y'Imana ni byiza ku bana bayo. Muri iki kiganiro rero nkabangira ngo twifatanye kandi turusheho gusesengura dushingiye ku kuri, kuko ariko kuzakiza igihugu cyacu kugakiza n'abanyagihugu bacu. Nkaba rero mbifurije kugira amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan. Ubushize ubwo duherukanye hashize ibyumweru bibiri, hari ku itariki ya 10 z'ukwa 12 2018 aho twakoranye ikiganiro twise Affaire Rwigara igice cya kabiri. Muri icyo gice cya kabiri harimo ibice bibiri. Igice cya mbere kikaba cyari kigizwe n'amakuru y'ingenzi yo mu cyumweru cyari cyarangiye ndetse no muri icyo gice cyari gitangiye. Twibanze icyo gihe ku nkuru zinyuranye, harimo ukuntu Afurika y'Epfo yihanije leta ya FPDMI Kagame, harimo nuko nyuma yo gukorwa n'isoni kubera nyine Affaire ya Rwigara, FPDMI Kagame yongeye gukora ikinabucengezi mu karere ka Gisenyi, akarere kari karayogojwe kera na none iyo FPDMI, ariko bakifatanyije na Kayumba kuko dore ko ari wari ushinzwe ibyo bikorwa nyine byo gukina ikinabucengezi, barangiza bakarimbura abaturage. Ibyo twarabibonye tubiganiraho. Nyuma yaho Jonathan, habaye ngo n'ikindi gitero nacyo cy'ikinamico muri Nyungwe, waracyumvise ari kuri za Kitabi aho barashe abaturage, noneho nyuma ngo y'iminota nk'itatu igisirikare kikaba kihageze ngo kubahumuriza. Twarebye kandi ukuntu kuri Facebook hahitaga inkuru zibutsa Jenoside yakorewe Abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1996 mu cyahoze cyitwa Zaire. Tuvuga yuko MNDCD zinyuranye zasaga nk'aho zitarebwa n'iyo nkuru, kandi abenshi muri bo harimo n'abarokotse nyine ubwo bwicanyi bwakozwe na FPR DMI. Twashimye cyane ibya Dr. Denis Mukwege, dushima n'ubutwari yagize avuga ko yizeye ko igihembo yahawe kizatuma nyine kiza nako twizera twebwe nako nawe yarize yuko igihembo yahawe kizatuma amarorerwa abagore bakorewe amenyekana kurushaho, hakanaboneka n'igisubizo kirambye. Ikindi twanamushimiye ni uko yibukije mapping report ko gisinziriye mu tubati, kandi ari raporo yayikoze neza, ko bidahagije gukora neza raporo, ku cyangombwa ari kugira ngo abagaragara nyine kuba barakoze amahano bakurikiranwa. Umuntu rero Dr. Mukwege rwose ntekereza ko nawe ariho arira niba yumvise neza ibimaze kuba hano mu Bufaransa, aho bavuze ngo babuze ibimenyetso byo gukurikirana bahano indege ya Habyarimana. Twarebye n'andi makuru anyuranye, noneho tuza no kugera ku nkuru nyamukuru nyine, kwari ukuganira ku butwari bwabo kwa Rwigara bwokeje igitutu FPR DMI Kagame, ku buryo rwose twarabashimye, tukina bashima na magingo aya ngaya. Ubu rero tugiye gukomeza gusingiza ukuri n'ubutwari, tunamagana ikinyoma, cyane cyane twamagana nka kuriya nka kiriya kinyoma kivuga ko ngo habuze ibimenyetso ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ikinyoma kizima kinyima ikizima. Turareba rero mu gice cya mbere cya kino kiganiro amakuru anyuranye yo mu cyumweru gishize, nk'uko bisanzwe dusanzwe tubigira muri kino kiganiro, muri kino kiganiro ku tuntu tundi turareba n'ibivuga mu ntangiriro za kino cyumweru birumvikana. None tuze kugera ku nkuru nyamukuru, ari ibyo bibazo nyine bitewe no gupfundikira urwo rubanza, kureka nyine gukurikirana abahanuye indege ngo nta bimenyetso bihagije bihari, niza ku nkuru nyamukuru. Ariko mbere na mbere reka turaza kureba amakuru nyine anyuranye, ariko mbere na mbere reka tubagezeho ubutumwa bwa Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ubutumwa yagejeje ku bantu abifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, aragira ati: bayobozi b'inama nkuru, bayobozi ba komite nshingwabikorwa, bayoboke, banyarwanda kazi, inshuti, bavandimwe, mwe n'imiryango yanyu, mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2019. Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Jonathan, noneho nyuma y'ubwo butumwa bwo kwifuriza abanyarwanda n'inshuti zacu n'inshuti z'ishyaka ryacu na radio yacu Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2019, reka tuganire ku makuru anyuranye, tureba FDL ukuntu iri mu ngorane zikomeye kandi zidatunguranye mu by'ukuri. Tunibaza gatoya ariko tukangurira cyane cyane kujya gukurikira ikiganiro cya Dr. Theogene Rudasingwa kijyanye n'ibaruwa yakoreye yandikiye Museveni, anenga amagambo yari yakoresheje nyine asubiza mugenzi we w'i Burundi Pierre Nkurunziza. Ibaruwa ikomeje kuvugwa cyane, yavuzwe ku maradiyo menshi arimo yacu Rugikubita, Radio Ishakwe, harimo Ijwi rya Amerika, harimo na BBC gahuza miryango. Byo rwose byabaye imvo n'imvano, kandi abantu bakomeje gukurikira cyane ibiganiro bishingiye kuri iyo baruwa ya Dr. Theogene Rudasingwa sosi ku itariki ya 15 za kuno kwezi turimo, no kuba kwashize iminsi 9 gusa. Ni inkuru ivugwa cyane kandi ukuri duharanira ukuri dushyira imbere abantu baragenda bakumva ndi bindi turi buganiho gatoya Jonathan ni FPL DM Kayumba ko yibagiwe ko RNC yujuje imyaka 8 barabyibagiwe pe uretse ko ejo nyine nyuma y'iminsi ese ubwo bibaye ngahe nyuma y'iminsi 12 yarabyibukije ubwo hari hashize mu minsi 11 kuko hari ejo Cundo Gervais nawe twashinganye iryo shyaka yarabyibukije gusa rero umuntu yakoze tesi rimaze kuko imyaka 8 kandi abarishinze abenshi bararishizemo turaza kubiganiraho gatoya turaza gushimira abantu mu ikondera batanze ikiganiro ku rupfu rwa Perezida Grégoire Kayibanda Perezida Grégoire Kayibanda Museveni yise reactionnaire muri iyo baruwa Théogène Rudasingwa yagaye ko nibyo yarabimugaye ati urita Kayibanda reactionnaire kandi yari yakoze revolution kabone nubwo revolution nyuma wenda itacunzwe neza ngo ugere kuri bose kuri bose ariko revolution ari revolution ntabwo ukoze revolution ari wowe bari reactionnaire ahubwo badashaka ko revolution iba nibo bari reactionnaire ari wowe wabanganye n'impinduka ibyo nabyo wenda ntiturabiganiraho gatoya hari ikintu nacyo cyasohotse Kigali ku gihe ngo ifoto y'umunsi aho berekanaga major ntuyahaga n'umuryango we ngo banezerewe imutobo ikinamico nyine rya ikinyoma nyine ni ikintu twanga cyane FPL DM irabeshye gakabya FPL DM Kagame uretse ko na FPL DM Kayumba ari uko noneho ubwo ngubwo uyu munsi ikiganiro turakigira kigufi rwose ni igihe cya Noheli ntabwo dufite umwanya uhagije ndetse yewe n'abandi benshi bahugiye mu minsi mikuru ariko ntibiributuze kuganira kuri ino nkuru nyamukuru inkuru mbi mu by'ukuri inkuru y'incamugongo ku bakunda ukuri nk'uko rero tumaze kubisoma kuri tweet ya Dr. Richard Sezibera minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa leta ya FPL DM Kagame ngo abajuji ba Jean-Marc Herbeau na Nathalie Pou ngo bapfundikiye burundu dosiye y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana abaregwaga iryo hanurwa nta n'umwe ugomba gushyikirizwa urukiko ngo kuko nta bimenyetso bihagije leta ya FPL DM Kagame ngo yakiriye neza icyo cyemezo nk'uko twabisomye nyine muri iyo tweet ya Dr. Sezibera Richard gusa rero Jonathan nkwibariza FPL DM Kayumba yo yababajwe n'uwo mwanzuro uteye agahinda ese aho muri MNDCD bafatanyije bo barabibona gute barayibona gute dutegereze cyangwa se tuze kubanza kubiganira reka rero duhere ku nkuru ya mbere FDL mu ngorane zikomeye kandi zidatunguranye ku ihanurwa ry'indege ho iyo nkuru imaze no kwandikwa nyine n'uwitwa Mediba w'umukaraza nawe w'umukaraza cyane wa Kigali mu kinyamakuru Jeune Afrique nacyo gikorera Kigali nyine cy'abacanshuro iyo nkuru bamaze kuyemeza mu by'ukuri banezerewe bitamba neza ariko imigambi y'Imana n'imigambi rwose Imana ikunda ukuri kuzajya ahagaragara icyane niyo wajuje rwose imbaraga z'ugushaka ukuri zacu dufasha Imana zizakigeraho Jonathan rero FDL iri mu ngorane zikomeye nayo ni abantu bakunze kugendera ku kinyoma cyane ndetse muri ibyo twavuze bya Dr. Mukwege nawe hari ahantu nabonye mu buryo abo bagora sana harimo ababa ngo bafashwe n'izo nterahamwe niko banabita bityo rero abantu bakomeza gukora amahano bakomeza kugendera ku kinyoma muri MNDCD mu by'ukuri kabone nubwo bashyira abandi babi muri FPL DM Kagame ariko ibyo byose bigomba guhagarara ikinyoma kigomba guhagarara n'ubugome ntabwo igihugu kigomba kuba mu buri gihe kiri mu ntoki kiri mu minwe y'abagome y'abarozi y'abantu mu by'ukuri bagombye kuba bafunze mu mwanya wo kugira ngo bitwe abayobozi izo nkuru za FDL ni uko bimeze muri kino gihe ngira ngo wumvise Jonathan yuko wari umuvugizi wabo witwita Bazeye Bazeye Raforuje Bazeye Fisi Bazeye wundi ngo yitwa Nkaka Inyase ndetse n'ushinzwe iperereza bita Abega izina rye harahantu ndifite naribonye ninongera kuribona ndaza kurivuga yitwa Teofile ko bamwita ariko afite andi mazina ye bwite harahantu nayabonye buretse ninyabona ndaza kuyavuga Jonathan rero wabuvuga kuri FDL ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph reka ngushimire nanone aka kanya keza twongeye kubasha kugeza ku bakunzi bacu ikiganiro kuri iyi ngingo mu by'ukuri ijyanye na n'ingorane iri aba barwanyi ba FDL barimo ni bimaze igihe ntabwo ari ingorane z'uyu munsi gusa nuko muri ibi bihe bwo abari baratanze intwaro bakajya mu nkambi za Kisangani hariya n'ahandi aho bari bari batangiye kubaterura babajyana i Kigali harimo n'abasirikare bakuru b'abajenerali bikaba ari iyo ari inkuru nanone itoroshye kuri uyu mutwe wa FDL kandi n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere muzi ko nabariya benshi bagiye babatwara muri biriya bihe bya mbere babajyana i Kigali ibi bikaba bituruka kuki bikaba izi ngorane mu by'ukuri zihari ari izagiye zituruka mu kuba ubwabo batazi icyo barwanira kuba badafite umurongo nyakuri uhamye wo kuvugisha ukuri no kugaragaza mu by'ukuri icyo barwanira ntabwo ari nizo ngorane gusa mwibuke ko bacitsemo ikindi gice mu myaka ishize aho batandukanye na n'igice kimwe cya ari cyo ubungubu ngira ngo gifatanije na Rusesabagina na Basankara icyo gice nacyo kikaba ari igice cyahoranye na FDL ibyo byose rero bikaba mu by'ukuri ari amasomo akomeye yagiye abazanira ingorane kutayiga neza ngo barebe bati ubundi mbere yuko ujya gutangira ibintu by'igisirikare nuko ubanza kwibaza ngo ni iki cyadutsinze bagombye rero kuba barabashije kwibaza icyatumye batsindwa intambara kuko bahoze ari bamwe ari abasirikare bari mu gisirikare cya XFR noneho bamara kubona icyabatsinze bakareba naho igihugu bagisize noneho bakabona gutekereza kuvuga ngo reka twishyire hamwe turwane turwanye noneho icyadutsinze turwanye n'abagiteye ahubwo ugasanga mu by'ukuri imibereho yabo iravuga ngo ibyo byose ngo byazanywe na FPR ugasanga na jenoside yakorewe abatutsi baravuga ko FPR yariyo yayiteye kandi mu by'ukuri kuba FPR iyo bo barabashije gukora jenoside byarafashije FPR ahubwo kurangiza urugamba cyangwa se kwihutisha urugamba bari bariho bugatuma bafata igihugu vuba noneho no muri izo gahunda zabo zo kwica abatutsi no gukora jenoside bikaba ari byo bahugiramo bigatuma batabasha kureberera igihugu nk'uko bari babishinzwe izi ngorane rero tuvuga ubu ngubu ntabwo ari ingorane z'ubu gusa ni ingorane mu by'ukuri zituruka mu mateka iyo mu butegetsi bwa Perezida Habyarimana ni ingorane zishingiye ku moko zishingiye ku karere zishingiye kuri Kigana Nduga ibyo bibazo byose mu by'ukuri byagiye bibabera umusaraba wo kutabasha gutsinda ako kaga kabarimo ngo babashe kureba neza icyatuma biyegeranya bagashingira kukuri noneho bakarwanya kari agatsiko kabandi bagizi ba nabi bo muri FPRDMI Kagame bikabananiza bakananizwa no kwizirika ku ngorane z'amateka y'ubuzima bwa babayemo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ubu rero izindi ngorane zihari nuko nkuko wabitangiye ubivuga igitero giherutse kuba mu Gisenyi mu by'ukuri nabo bagize batyo baracyitirira hatarashira icyumweru baba bafashe bamwe mu bayobozi babo harimo Raforuje Bazeyi wariwe muvugizi wabo n'umukuna n'umwe mu bashinzwe iperereza nkuko twabyumvise bakaba bafunze ubu ngubu tawuzi neza niba batazabatwara ni Kigali. Ibyo rero bigaragaza iki? Icya mbere cyo nubwo waba koko utanabeshya ari nawe wakoze n'icyo gitero. Uretse ko jyewe ntanahamya ko mu by'ukuri urebye igitero cyabaye Kagame n'ingabo ze bari mu muri bya bindi by'imishyikirano igabiro. Urebye mu by'ukuri mu buryo bwa gisirikare ntabwo igihugu cyaba cyatewe ngo Kagame yikomereze imishyikirano n'abasirikare be igabiro cyane ko ibyo ngibyo izari bazi ibiri bube n'ibyo baba bateguye bashaka uburyo bwo kwica abaturage cyane cyane abaturage bo muri kariya gace ka Ruhengeri na Gisenyi na Gikongoro na Cyangugu na abantu bahora nizo ngorane kubera kuba begereye umupaka kandi urabona ko Kagame abafite ibyo ashaka gukora noneho akigabaho ibitero kugira ngo abashe kwica abashaka kwica abashe no kubeshyera ibihugu ashaka kubeshyera ko mu migambi ye ahora ateganya guteza intambara mu Burundi guteza intambara mu Bugande nkuko tumaze iminsi tubikurikira. Aha rero ni ingorane nanone ku baturage ba Gisenyi na Ruhengeri iyo noneho na FDR yimaze kwemeza ngo niyo yagabye ibitero kandi cyane ko bazi neza ko abenshi muri abo barwanyi baturuka muri ibyo bice. Icyo baba bakoze ni iki? Ni uguteza ibibazo abaturage ba Ruhengeri na Gisenyi FPRDMI idasanzwe yoroheye na gato noneho ikabica ku bwinshi ishingiye kuri icyo kinyoma cya FDR ikaba ari nabo igerekaho iyo mirambo yabo bantu. Aha rero ni ingorane zitari kuri FDR gusa ni ingorane z'abaturage bo muri utwo turere aho FDR bivuga ngo niho yagabye ibitero. So muri make urebye ibibazo bihari ubu hatwa igice kinini nanone kizo ngabo bamwe niba batarapfa abandi bari za mutobo ariko ikigaragara ni iki? Ikigaragara nuko FDR kugeza uyu munsi wa none itaricara ubwayo ngo yibaze ngo ese ko tumaze imyaka 20 n'ingahe muri ano mashyamba ese twageze kuki, ese twakoze iki, none se niba ntacyo twakoze muri imyaka 24 ubu twakora iki, icyatunanije ni iki? Noneho bakabona kwicara uko baba basigaye bangana uko ariko kose bagatekereza noneho kwibaza bati dukora iki, dufata uwuhe murongo kugira ngo koko rwanire abanyarwanda tubashe kubuhura n'igihugu, dufatanye nande, dukorane nande, tugende kuwuhe murongo. Aha rero nicyo cyonyine gishobora kuzabatabara gusubiza ubwenge ku gihe batekereza mu by'ukuri izi ngorane zose baciyemo muri imyaka 24 bakavuga ngo bakareba abasigaye bati turebe umurongo noneho duhagararaho ushobora kuvugisha ukuri no kugaragaza abagize uruhare muri ubu bwicanyi bikorohera no kugaragaza mu byukuri abari ku isonga ry'ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri genocide n'ubwakorewe abahutu bwakozwe n'ingabo na bamwe mu ngabo za FPRDMI. Josefu, wenda na garukiraho nawe ukanyunganira.
Urakoze cyane rwose, nta nicyo ndi ukunganiraho, urabivuze byose, gusa aho gureka nkwibariza akabazo. Ubuze abafite ingorane n'amateka, ubuntu nawe yakwita bashigajwe inyuma n'amateka, barimo ba muremere ndetse deri aribo ba FDL n'abandi n'izindi. Ariko basigajwe inyuma y'amateka n'amateka rwose, niko umuntu yabivuga. Gusa rero nkwibutse uri mu kanya turereho ukuntu abo muri FPRDMI Kayumba bibagiwe imyaka umunani RNC cyangwa se igisigaye cyitwa RNC kimaze, nabo ubwabo bisigaye byarabaye. Uyu muntu yibagiye burya iyo tariki ntacyabaguhishe. Abo nabo ni n'abandi basigajwe inyuma n'amateka. Wibuke rero Jonathan umuntu witwa Chondo Gerive, turamuvuga mu kanya, Chondo Gerive ukuntu yatwotsaga igitutu cyane ngo dufatanye na FDL, tukamubwira tuti turafatanye iki FDL ko nta kintu duhuriyeho, FDL ko nta ideoloji duhuriyeho, FDL ko itemera uruye jenoside, niyo bamwe muri babo babyemeye ni bake cyane nako banabyemera mu by'ukuri nagiye mbibona. Ikindi cyo abantu batemera amahano bakoze cyangwa yakozwe nabo bavuga ko ngo ari imfubyi, babiri imfubyi, abo bantu mwafatanye iki? Ariko uribuka icyo gitutu, uribuka gakungu kuri radiyo itahuka, radiyo twashinze, bazana ingizo za FDL, bazana ndetse nabangeze n'abandi nkabunga, uribuka ku gakungu. Ubu ngubu rero RNC yasenyutse na FDL yongeye yakwiriye imishwaro. Abo bose umuntu ayorwaho babo ba Chondo cyangwa se abo bose ba Serge na ba Jean Paul bazanaga FDL kuri radiyo itahuka, nagira ngo ugire nabyo icyo bivugaho Jonathan.
Urakoze nanone muvandimwe Joseph. Ingingo ya mbere ya FPRDMI Kayumba n'abateruzi be b'ibibindi, nagira ngo mbanze mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya.
Nibyo rwose, n'abaturuzi b'ibindi tujye tubifuriza Noheli.
Ikindi ni uko kigaragara mu by'ukuri ko noneho ahubwo bamaze kwemera ko na RNC itakibaho, yasenyutse koko, aho bibagirwa na aniveriseri yayo y'imyaka umunani bakagombye kuba barayikozeho n'ikiganiro. Mu by'ukuri ntabwo ikibaho, ni izina twabasigiye ariko nta buyobozi, nta murongo n'umwe bafite bakwerekana ngo mu by'ukuri berekane ko imigambi ya RNC twubatse dushaka kugira ngo izafashe Abanyarwanda, ibitekerezo byacu twarabijyanye. Urumva ntacyo rero yasigaranye, ahubwo yasigaye mu banyabinyoma babeshyana, none n'ibinyoma byabo byagiye hagaragara, ntacyo rero bagifite. Ntubarenganye kuba bataributse ko kuri 12 bari bujuje imyaka umunani, mbega RNC yari yujuje imyaka umunani ivutse. RNC iheruka kubaho tukiri hamwe, tukirwana no gushyira ukuri hanze, turwana n'aba bateruzi b'ibindi na DMA ya Kayumba. None ubu ngubu aho dutwariye ibitekerezo byacu twari twarayubakishije, RNC yarasenyutse. Ibyo rero ntabwo giye byantangaza kuba bataributse ko ku itariki 12 z'ukwa 12 ba RNC yari yujuje imyaka 8.
Twibukiranye gato
ariko kuri rero urebye ndakumva Joseph.
Wowe nanjye turi mu bayishinze ku itariki ya 12 z'ukwa 12 umwaka w'2010. Bethesda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari tunahibereye rwose hamwe na Dr. Théogène Rudasingwa na Gahima na Gerard Gahima noneho abandi bayishinze twari turi kumwe icyo gihe uwo ntiyari ahari ni Kayumba Nyamwasa ku mpamvu zumvikana na nyakwigendera Colonel Patrick Mazimpaka nako Patrick Karegera urakoze n'abaturuzi b'ibindi Cundo Gervais yarahari ndetse na nayigize Kijirome nawe yari ahari ndiho ndakosa amazina nayigize Kijirome nawe yari ahari Emmanuel Hakizimana we yari kuri telefone ntiyari ahari undi ugomba kuba ari uhari nubwo tutari tuzanye icyo gihe ndumva ari Jean Paul Turayishimye yari ahari Escote
we yari ahari
yari ahari yego nubwo nta mwibuka ntabwo mba mwibuka abo bose rero iryo shyaka twashinze icyo gihe RNC ryari rishingiye cyane cyane kuri Rwanda Briefing yari yakozwe n'abantu bane ni ukuvuga Dr. Théogène Rudasingwa Gerard Gahima na nyakwigendera Patrick Karegeya na Kayumba Nyamwasa none muri iyo RNC hasigayemo gusa Kayumba Nyamwasa iyo Rwanda Briefing njye numva bivuga ibyo bikanansetsa batazi n'icyo ari cyo bakomeza ejo gatanu mu magambo makeya
urakoze Joseph ikibabaje kinari no muri aka kaga ko gusenya RNC Kayumba yibwiye ko hari icyo kazamugezaho ariko kaza kumubera umusaraba bimera nka bya bindi by'ukunda kuvuga muri wa mugani w'ikirundi ngo yisenyeye ko nk'imene adafite n'isoni z'uko twari tumaze kubura mugenzi wacu twari twarashinganye RNC ari we Colonel Patrick Karegeya ntaterwe n'isoni no kubona ashaka inzira zo gushaka aho yabona uburyo nanone bwo gusahura nk'uko babigenje muri 1994 ibi byose byabaye ingaruka zikomeye kuri RNC noneho kandi agakoresha ikinyoma n'ubugome ubwo guhemukira bagenzi be harimo n'abo babanye mu buryo bukomeye muri FPR bari mu nzego zikomeye zo hejuru ari nabo wavuze bandikanye Rwanda Briefing nk'uko wari uvuze twahereye ku gitekerezo cya Rwanda Briefing tujya gushinga RNC turayifashisha mu bayanditse uko ari bane dutandukana wasigayemo nyine wasigaye ni Kayumba abandi bose bavuyemo kubera ko yari amaze kuyobya ibitekerezo akoresheje ikinyoma ngo cy'uko ashaka ngo kurwana urugamba ngo agakuraho Kagame ngo bakimika ngo RNC akabeshya nabo bateruzi b'ibibindi nyine bafitanye gahunda ngo yuko bazamukoresha nabo azabakoresha byerekera muri FDL ibintu bicurikanze turabyamagana kugeza aho nyine aberetse ngo ko twebwe tudashaka ngo urwo rugamba ngo tutanashaka gufatanya na FDL ni nabyo yagendaga turega muri bo turabyamagana nyine turabyanga noneho ibitekerezo byacu turabijyana basigarana ubusa kuko basigaranye ikinyoma none ikinyoma cyarabagaraguye ubu ngubu bari aho ngaho ntawuvuga ntawugira baracecetse ntawamenya aho ubuyobozi bwabo buba ibibazo byose biriho bigaraguza abanyarwanda gati baricecekeye ari ibingibi byihanurwa ry'indege baricecekeye kubera iki kubera ko bahetse uwayihanuye noneho tukibaza tute se noneho bahagaze kuki mu byukuri ko n'ubuyobozi bwazimye noneho aho warubaje ngo bibagiwe no kwizihiza imyaka 8 ya RNC ivutse nibyo nakubwiraga ko RNC iheruka kubaho tukiyirimo tukiyubaka tukiyikorera tugishyize hamwe dushyira ukuri hanze kukaza kubabera umusaraba cyane ko Kayumba yibwiraga ko azayihishamwo ibyaha bye afatanije n'abandi ba nyabyaha bari muri ayo mashyaka amwe n'amwe bibwira ko ngo bazafatanya na FDL ngo bakarwana ngo bagafata igihugu ariko noneho ukibaza utese ni iki gihuje aba bantu ni uwuhe murongo mu by'ukuri bagenderaho ushobora kubafasha kurwana urwo rugamba kuko ntabwo ushobora kurwana urugamba mu rwango ntushobora gutsinda ikinyoma gitsindishije ikinyoma gitsindwa n'ukuri aha rero nibyo koko mu by'ukuri bamaze kumanika amaboko ari nabwo wabonye mu byo twagiye dusobanura mu bihe bishize aho bari batangiye Kayumba yasabye ko Kagame wa kuwasa South Africa yamufasha kuvugana na Kagame aho bateruzi bindi basimbukaga bakavuga ngo nibo bamutumye we yigaramiye nta n'icyo avuga ibi byose ni ibikwereka ko ikinyoma burya utashobora kukimaraho igihe ubeshya cyane noneho ubeshya abantu b'indushyi bari mu buhunzi barwana n'iriya leta yabicanye bo mu rwego rwo hejuru noneho na ukumva ko uzakoresha ikinyoma ngo ugende ubasimbure wica abasigaye utabashije kurangiza wakomeza Joseph
ndagushimiye cyane Jonathan ndagushimiye rwose shimiye ko wanifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abo bateruzi ibindi bose ndetse na MLN ndetse na FPR DMI Kayumba
abashigajwe inyuma n'amateka
bose rwose tubifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kugira ngo ubwenge bwabo buzagaruke ku gihe tuzabibafashamo tukomeza no kubasabira ku Mana. Jonathan yari ikondera turishimire ko yavuze ukuri ku rupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda kuko dukunda bavuga amateka uko ari uzi ko twamaze amezi 11 hamwe na ba Bwana Ndahayo Eugene na Nkiko Nsengimana tuganira hamwe tureba dusesengura icyatumye ingoma y'abahutu itarenza imyaka 32 mu gihe iy'abatutsi ya ingoma Nyiginyantutsi yarengeje imyaka 400 tuza kusesengura ibyo byose ariko tunagira kuri ubwo bwicanyi bukomeye bwakorewe Gregory Kayibanda na bagenzi be cyane cyane bagaragaye mu gukora iriya revolution bamwe bavuga ko ngo ari reactionnaire nkuko Museveni yabivuze ejo bundi mugenzi wacu Théogène akamutwama ntabwo turi abafana b'ingoma izo arizo zose tukunda igihugu cyacu dukunda ukuri bityo twanga abagoreka amateka ni nayo mpamvu twakongera gushimira Dr. Théogène Rudasingwa mugenzi wacu ukuntu nyine yahise agoboka akandika iriya baruwa ivuga byinshi bigorora amateka haba amateka ku mateka y'u Rwanda haba no ku mateka y'u Burundi abantu benshi bakomeje kubikurikira ku maradiyo anyuranye haba iyacu haba Ijwi rya Amerika haba BBC gahuza miryango haba kuzindi mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane ni inkuru ngubu ikivugwa ndagira ngo tumushimire ndumva twakomeza twabivuze bihagije kandi inkuru ubwayo irivugira ibaruwa irivugira ndetse n'ibiganiro byagiye bikurikira iyo nkuru nabyo ubwabyo birivugira biranakurikiwe cyane rwose Kondera twongeye tubashimiye ko nabo bagiye muri iyo nzira nziza yo kuvugisha ukuri. Gusa rero usanga Abanyarwanda benshi bamera nk'uducurama, umuntu akavuga ati nkunda Kayibanda, yarangiza ati nanihebeye uwamwisha ari we Habyarimana. Ibyo nabyo ugasanga ari amayobera abantu bagomba rwose. Niba umuntu ari umwicanyi agomba kumva ko ari umwicanyi, ariko ntuvuge ngo uri umufana wa kanaka ngo nongize we n'umufana uwamwisha. Shyira ukuri imbere.
Joseph,
yego yego,
utarajya kure reka ko abafana ba Habyarimana na ari nawe wishe Kayibanda, abakunzi ba Kayibanda nabo bakiyegurira Habyarimana. None igishekeje nuko n'imfubyi za Habyarimana ziyeguriye Kayumba, ariwe wishe Habyarimana.
Yego,
Kayumba na Kagame
indwose
ngaya mayobera aba mu Banyarwanda. Mu by'ukuri mu gice kimwe cy'Abanyarwanda wibaza ute se aba bantu bafite ikibazo mu mutwe wabo hateye hate, kuvuga ngo uri mfubyi y'umuntu warangiza ugaheka uwamwishe? Ubwo ni nko kuvuga ngo umuntu yishe so urangije wowe umushyira mu mujishi, umushyira mu ngobyi ujya mu mujishi ushyira ku bitugu byawe,
atanakubwije ukuri byibuze ngo uvuge uti mugiriye imbabazi kuko nabyo bibaho.
Yewe nubwo wambwiza ukuri umbwira ngo wishe data hanyuma nkajya mu mujishi nkaguheka,
ibyo ni ibintu
nakureka tukabana wenda kubera ko wasabye imbabazi, ariko ntabwo naguheka.
Yego,
nibyo rero nakaga wakomeza wakomeza
amasarage. Ifoto y'umunsi wayibonye yantu yahaga imutobo majono yahaga, reka ari
nayibonye n'ikinamico,
reka mbisome gatoya. Ifoto y'umunsi majoro ntuyahaga niko bavuga yakiriwe n'umuryango, majoro ntuyahaga yakiriwe n'umuryango we. Ni inkuru yanditswe ngo na Kayezu Jean de Dieu ku itariki ya 24 Ukuboza 2018 kuri uyu munsi. Aragira ati abo mu muryango wa majoro ntuyahaga baramwerekana cyane yasetse rwose ameze neza, n'abo mu muryango bishimye wagira ngo ahubwo bari mu bukwe. Abate bo mu muryango wa majoro ntuyahaga nayo bishimiye kumwakira bamukorera ibirori nyuma yo koherezwa mu Rwanda n'Ububiligi, bwamuhamije uruhare ku rupfu rw'abasirikare babwo 10 barindaga Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha. Ntuyahaga yagejwe mu Rwanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Amafoto ngira ngo yabonye ngo aho nyine ari kumwe n'umuryango we yasetse cyane, ngo aratelefona n'uwo ashaka bose. Nyine urabona ko bakora propaganda nk'uyu yo muri Korea yo mu majyaruguru. Ijambo rya Jonathan wabibonye nawe wagira icyo uvuga?
Joseph, ibi ngibi inama yari akomeye cyane mu rwego rwo kubeshya amahanga.
Yego, ngo bazajya baha n'abandi
ni ikinamico ryo kugira ngo aba bazungu bajye bavuga bati dore nta n'ikibazo n'abo twohereje murebe uko bafashwe n'abandi babacerure babatware.
Nibyo rwose,
ariko mu by'ukuri bakirengagiza ko abatari nakoze ibyaha bari hariya bicwa urubozo buri munsi.
Yego,
rero nini
bakoze rwose.
Igikwiye kugaragara cyane ibingibi bikwiye kwigisha Abanyarwanda, nabibwira ko bashobora kwicara bakihisha bagaceceka ko wenda Kigali itazabamenya cyangwa itazabageraho. Ari abakoze ibyaha, ari abatarabikoze izabibashakira kugira ngo ibatware, kuko abo yamaze kugeza mu maboko yabo niho bagifite ububasha bwo kuba bayirwanya. Aha rero ni ukubwira no gukangurira cyane Abanyarwanda bari mu mahanga ko bakwiye guhaguruka bakavugisha ukuri ku mateka yacu, kuri ibi byose tuvuga bakabishyira habona, kuko nibyo byonyine bishobora kubatabara, kuko ukuri kuratsinda. Kandi iyo uhagaze ku kuri kwawe ukarwanisha ukuri kwawe, byanze bikunze Kigali nayo iragutinya. Ariko iyo watangiye kwihisha iragushakisha, ikagushakira ibyaha. So ni byiza rero ko ibi byose baba berekana n'ikinamico baba bakina kugira ngo babeshye amahanga, babeshye ndetse n'abandi Banyarwanda b'impunzi abo bakunze gutwara ngo ni muri ngwino urebe mubabereke bati dore nimureba ko n'uyu nguyu twajyanye kandi yarafungiwe n'ibyaha bya genocide no kwica ababiligi n'uwahoze ari ministre w'intebe Uwiringiyimana Agatha ko yageze n'i Kigali bakamuha imodokari bakaba bamujyanye nimutobo kumuha amasomo yo kugira ngo akomeze ubuzima bushya nk'uko nk'uwari umusirikare. Ibi byose nicyo nabivugaho ni ibyo kujijisha no kugira ngo babashe kubona inzira yo gutwara abandi.
Urakoze cyane Jonathan. Noneho mu kurangiza kino kiganiro tuvuge ku nkuru nyamukuru tuzanagaruka mu by'ukuri kuko ni ishyano nubwo tutatunguwe kuko byari bimaze iminsi bica amarenga. Nkuko tumaze rero kubisoma kuri tweet ya Dr. Richard Sezibera, minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa leta ya FPRDMI Kagame, ngo abajuje Jean-Marc Herbeau na Nathalie Pau bo mu Bufaransa ngo bapfundikiye burundu dosiye y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana, abaregwaga iryo hanurwa nta n'umwe ugomba gushyikirizwa urukiko ngo kuko nta bimenyetso bihagije. Leta ya FPRDMI Kagame ngo yakire neza icyo cyemezo, niko nyine tubisoma kuri iyo tweet ya Dr. Richard Sezibera, ministre w'ububanyi n'amahanga. Gusa rero ibyo birumvikana kubicanye yo muri FPRDMI Kagame. Ni gute rero FPRDMI Kayumba igomba kubifata, Jonathan? Cya kinyoma dukunze kwamagana ku Banyarwanda bo ejo nabo bazavuga ko ngo bababaye. Ni wijamo n'iryawe, Jonathan?
Urakoze muvandimwe Joseph. Ibi ni inkuru ibabaje, ni akaga gakomeye cyane 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 ku gihugu nk'Ubufaransa, igihugu mu by'ukuri gikomeye ku isi, ariko kikaba kimaze gutakaza imbaraga no gukomera kwacyo kubera ikinyoma no kudahagarara mu by'ukuri kuri demokarasi nk'uko ibi bihugu by'i Burayi byabashije kugera kuri demokarasi nk'ibi bihugu bindi. Ubufaransa rero bumaze gutakaza imbaraga zikomeye cyane mu kubeshya no kuba butarigeze bugira icyo bumarira ibihugu bwakoroneje, ari naho ubona havuyemo izi ngorane zikomeye cyane zo kubeshya ko indege ya Habyarimana iperereza ryakozwe ngo babuze ibimenyetso bifatika ku birego biregwa u Rwanda. Noneho ukibaza iyi myaka yose ishize urwo rubanza bararubitse, ubu bakaba ari bwo barweguye aho bamaze no guha u Rwanda umwanya wo gutegeka wo muri iyi ntuza y'ibihugu bivuga Igifaransa. U Rwanda rwarirukanye Igifaransa rugasenya n'amazu ya ndangamuco y'Ubufaransa, noneho ubu Macron akaba ari we wagiye gupfukamira Kagame akamuha iyo myanya akamwemera no kumukuriraho ibyo birego bikomeye bityo. Ariko ntabwo ibyo birego bizahera, arabeshyera ubusa, ntibizigera bihera kuko ntabwo ihanura ry'iriya ndege ni amahano yagwiriye Abanyarwanda. Nta nubwo n'ubundi duteze urubanza ku Bafaransa cyangwa no ku bandi bantu, twebwe Abanyarwanda ubwacu nitwe tuzi amahano yatugwiriye, tuzi abayakoze n'uko yakozwe. Ikibabaje ni iki? Ikibabaje ni uko noneho ubu ngubu ni ukuvuga ngo abo baterozi b'ibindi bishimiye ko uwo bahetse ku mugongo ari nawe wahanuye iyo ndege ariwe Kayumba, ubu nawe nyine ibyo byaha bimukuweho nk'uko bo babitekereza. Ariko noneho wakwibaza ngo ese bizabageza kuki? Muri icyo kinyoma nabo ubwabo bakwiye gushyira habona, kandi barangiza bakavuga ko ari imfubyi za Habyarimana bahetse uwamwishe. Aha mu by'ukuri ikigaragara ni iki? Ikigaragara ni uko tuzaguma kubiharanira kandi tugaharanira kuko ukuri kujya hanze abaha urwaho cyangwa se abahetsa bicanyi bose tukazabashyira habona kandi igihe kizagera ibi byose bijya habona kandi bigire ingaruka kuba bikoze. Urakoze Joseph.
Jonathan, ndumva ikiganiro uko twagiteguye ku buryo bworoheje twatugicumbikiye hano tukazagaruka kuri dosiye ikomeye cyane indege ndetse tunashyiramo Dr. Théogène Rudasingwa wahatanye agakora uko ashoboye kose kugira ngo ukuri kujya hagaragara kuri indege dore ko kunazwi neza cyane ariko hakabamo n'abandi bari mu bayihanuye nka Bakayumba Nyamwasa bagiye bavuga ngo tuzaba tubivuga ngo turategereje bakomeza bakina Maida ejo uzasanga ntegereje kuzumva bateruzuye ibindi no kuzumva Kayumba uretse ko yaburiwe irengero kuzumva aho bagira icyo bavuga kuri ino dosiye rwose ubwo turabitegereje neza ariko hagati aho ngaho bavuga batavuga twe tuzabivuga ndanzahamagara Dr. Théogène Rudasingwa
tutegereje ko bazavuga iki abataragize icyo bavuga igihe babitangaza ahubwo bagashyigikira mushiki wabo muri kandidatire ye
yego
binyuze no mu bafatanije muri platform
urabona rero ko rwose ahubwo nabo bari bakwiye kujya umutobo Jonathan bakagenda nyine nabo bakabafotora bagakora amafoto y'umunsi
nuko Kagame yabibimye wenda reka bitegereza amaherezo azabajyana
rwose ubundi bari bakwiye kujya umutobo
ntacyari muri procedure wenda barategereje ubusabe bwabo ejo wenda tuzagira dutya dushiduke tubona amafoto y'abantu bari mu tubu
Jonathan inkuru yababaje ariko ngo ikibi giseko nk'ikizi inkuru yo ku ndege irababaje cyane tuzayigarukaho ije muri aka kanya buriya tuzayishakira umwanya tuyiganireho bihagije tunafate n'ingamba kuko ibyo ari byose ukuri kuzashyirwa ahagaragara natwe z'abanyarwanda ku nyungu z'abanyarwanda naho ayo mahanga rero atwereka nyine ko nta abicanyi hagati yabo bashobora kumvikana ku nyungu z'ubujura bwo ku karere Jonathan wasoza tukasezera inshuti zacu tugakomeza kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka dusezere ku bakunzi bacu twongera kubifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza kandi dusabe nabo bateruzi b'ibibindi n'abandi bakora nkabo ko umwaka wa 2019 bakwiye gufasha iyo mijishi hasi bakambara intwaro y'ukuri bakaba ariyo barwanisha ndetse bagasaba n'imbabazi abo bahemukiye bagasaba imbabazi abanyarwanda bakavuga bati reka twegeranye amaboko noneho turwanire hamwe dukoresheje intwaro y'ukuri no kugaragaza amabi yose yakorewe abanyarwanda kandi noneho tugafatanya kurwanya kari agatsiko k'abagizi ba nabi dushyize amaboko hamwe amahoro rero n'imigisha y'Imana bibane na buri wese ndetse bizabageze mu mwaka utaha kandi bazagiriremwo imigisha n'amahoro y'Imana. Murakoze
cyane Jonathan, cyari ikiganiro utuntu tundi gukurikiranwa kw'abaregwa indihanurwa ry'indege ya Habyarimana birangiye burundu kubajure ko ntibirangiye burundu kuri twebwe abanyarwanda kuri twebwe twiyemeje ukuri ndetse no kumana igomba kurebera abarenganye bose. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musone mukomeze mugiye Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Yeah, we're singing.